waxay noqonaysaa eryadii ugu weyneyd ee ay Britain dalkeeda ka raacdayso diblomaasiyiin Ruush ah tan iyo dagaalkii qabowba. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ay ku eedeysay xukuumadda Moscow weerar loo adeegsaday kiimika khatar ah oo lala beegsaday nin horay uga tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka balse magangelyo ku deganaa England. Theresa May ayaa hadal ay Arbacadii ka jeedisay xarunta baarlamaanka si gaar ah farta ugu fiiqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ruushka waa uu beeniyey ku lug lahaanshaha weerarka la rabay in lagu khaarijiyo Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia. Dhibanayaashan ayaa 4 bishan iyaga oo miirla laga helay magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska. May waxay ku dhawaaqday xayiraad xoog leh oo la saarayo hantida dowladda Ruushka ee khatarta u keeni karta amniga, sharciyo cusub oo looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada halista ah, iyo sidoo kale ka qaybgalka Ingiriiska ee ciyaaraha adduunka ee lagu qabanayo bisha Juun ee sanadkan dalka Ruushka oo hoos loo dhigayo. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa u qabatay dowladda Ruushka ugu dambeyn habeenka Talaadada in Moscow ay sharaxaad uga bixiso sababta kiimika lagu sameeyay Ruushka loogu isticmaalay wadooyinka magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa hadal ay ka soo saartay magaalada Moscow ku sheegtay in si degdeg ah ay jawaab argudasho ah uga bixin doonto tallaabada ay Britain ku eriday 23 diblomaasi oo Ruush ah. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo isna maanta ka hadlay jawaabta uu Ruushka ka bixin doono diblomaasiyiintooda laga eriyay Ingiriiska ayaa sheegay in Britain ay u dhaqantay hab ilbaxnimo xumo ah. Wuxuu intaas raaciyey in mushkiladda haysata Ingiriiska ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ay wajahayso kadib go'aanka ay ku gaartay in ay uga go'eyso midowga Yurub sanadka dambe. Lavrov wuxuu xaqiijiyey in dowladdiisa ay eryi doonto diblomaasiyiin British ah dhowaan balse ma uusan carrabaabin tirada diblomaasiyiinta ay racdayn doonaan inta ay la eg tahay. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Britain iyo Ruushka ayaa mar qura cirka galay kadib markii ay dowladda Ingiriiska ku eedeysay Ruushka iskuday dil oo gudaha Ingiriiska loogu geystay sarkaal horey uga tirsanaan jiray mukhaabaraadka Ruushka balse u basaasi jiray galbeedka. Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa lagu weeraray kiimikada nerve agent oo ah sun disha dhammaan dareemayaasha jirka. Xaaladda caafimaad ee Sergey iyo Yulia ayaa la sheegayaa in ay weli khatar ku jirto.